Lady Cherry, Cherry Eggland for Wena. Now Zaitanga, why you Zaitanga? I choose the one Lady Cherry, Cherry Eggland for Wena. Why you Zaitanga? Hand is a charger. I choose the one Lady Cherry, Cherry Eggland for Wena. Why you Zaitanga? Why is a charger? I choose the one and a cherry apron for Rena. Why is a chanda? And is a charger?
Cherenhle kangaka nora zoyiqala ngaphu ugcwala ndikoguda pepilte namamedi but ndiyamthanda loo nqwasumenza ufroma ndizinameho. Hello baby girl, ngabu grand ndiyakubona ukuba uncamile, khandifakele inamba yakho le bendizoyithetha ngoku zosose ndiyithethe efowuni. Usibutho linamba kuamahle watsho wa-excited to develop ii-feeling zakhe and he was always having i-airtime in his phone to phone her every minute just to tell her how much he love her.
Yey, khawuhambe sibulo tshela ukekisa intsangolo hlobo, yina wam umhlobo utshintshe yimetal hlobo.
Seliva mna umdlisile mos lo mntana, kasehlala isidala emajiteni once wathola ucall back walo mntana. Ufowuna rhowu akuphelanga ne-30 minutes kutshi nonke yalo mntana.
Okay, let's go.
I choose the new one, Lady Cherry, Cherry Eggland for Wena. Now Zaitanga, why you Zaitanga? I choose the new one, Lady Cherry, Cherry Eggland for Wena. Why you Zaitanga? And Zaitanga. I choose the new one, Lady Cherry, Cherry Eggland for Wena. Why is it under? Why is it charger?